yamanga karumbo rumbo kanga ekyokujjamba sunira engendongo ndi mwana wa wano ate omudongo omutendeke owa ddala muganda wamwe gafeeru temumbuusabuusa ne mubika by'abaganda nsibuka mukyejjejja wange mugema kabuba ettumbi wakati we ndigenda mukonkona nzigulira tabola bantu bakika oba obeera butalaba okuleka wali muganda wo n'onza gw'otomanyi ku lusegere mukyawulanga kusosolo kukuba kumanya musaayi gwonga n'endeebagatta etabaganya ndimumalirivu nnyo okufiira ku kyantuma kyekyo eky'omulimu gwange nsobola mumidde n'okuvumibwa eyo yonna gye ngenda mpitantiira n'ekitiibwa kyange kitono so nsikiriza n'abagwenyufu mu nkoba za jjita bwe ndi bonna bawola ne bateeka ebigambo ebikonjere bye bajja bansomasoma nabikwasa musumba wange katonda njiyisa obuyimba bungi gera mbyatulira mu lulimi luganda ne mu maaso g'abakama bange nfuba okukola ekituufu era ngonze siyinza kweyisayisa kikungu ebyo bibaka wange nga ngenze singa eyo yeyali enneeyisa mwendi awo yanditegedde mumwe nsengudde sika bokulira n'ebyama byomunange beegendereze nga bakakali omuntu konyumya naye omufudde namuganda okufuukira obutwa ssebo kyangu nnyo emikwano tegyewalwa era kizibu okubeera mu nsi nga weemaliridde gw'oli omu nze awo nkoteka omutwe nga nkubyamu gye ndisegera okuwugula endowooza zange abantu kugambye tebagendeka ggwe n'abo b'ojuna weeyolera amayute ga mukundi omuntu gw'onyumya naye nga muteesa ekisaanira mwogera ku ngulu nga mundanga obugo tufaanana bukkapa kuba osobola okuzannya nako naye okukakwata mu kibatuula olunyumya essanyu lyatusiibula ensi yonna n'eddobonkana okuva ku oyo gw'olina ku lusegere nze sibagambye muve kuba mmwe era sikuganye bawe bali naye abobuulaga omukwano bw'otyo ebakulojja nti mwawala muno ogweyiza akalungi nakwogerako nti weegula gyali mikwano kyeki okuwukula endowooza zange abantu ebyererezi gyebiri mwosobola osimbako ne weesumaaliko obwannamunigina naye ng'ebyo tubyeresa eddungu teyeesoggeko okuva mu baganda b'ekyo kikakali waka amabala golaba ne langi z'obafaananya zibasangeri kuziba myoyo ate zifuuka n'ebiro ebimu mu ngeri gy'otaziteebeza ffe lwa butaziraba munda muli nange ntuule wange nennyaniriza ne gwe mmanya omubigwa te naazimbanganyo lweki naawe oyo mpangire kuba nkwekubako june naye kanaasomoka eri ejjengo mwali mwewa mugwanyize kompola lyalisindika ndifaananya mbwaya mu kisanvu sebe oliva ne ku byokola omale obu n'obufu okunoonyawo newogoma ekitalo kati wano omulaga ekkubo era omwefubaka ayite naye alina ekitala mu nsawo ye ab'emikwano bantamye nze gw'olaba okuva ku kyendabye mu nsi omuto nti ne kankati nalinnye ku bbuleki okukuggulira ekyange mba nkusiimye ne b'ensekera nonda mu balonde baakimmalako lwe bansinisa amannyo ninawo ninja eri abagwa obuzoole ne banneetemerako mu lujjudde mwegendereze bw'oyanjalira n'ekisenge kyobwe bamu ku batuyita ab'emmanju akeera newuwa ku mwazi gakyoyambalira n'omulondereko ekinyuma bwamala yabyogera ng'owebuka mu batamanya nti kafeera alina ebizibu mu ngoyezi lwaki tunzibirako omuntu eyajja wanjaga nze nga nnakwesiga n'enkujuna zizirangize enkukutira jana ddala gy'olaba tafaanana bw'atyo munda muli wanajjawo omwewuwo era omwaniriza naye alina ekkumi awo emabega amagimbi gababunye ku myoyo bankwezitagambika nze bandippaka okukoligo bukufunvuyira ennyo okole n'okulwanakofu n'oyita mu buzibu bw'obudde akaleka ziba nsaalwa mu bootola bukukwebaza n'okwesesa bakutimba bbula gwe butamanya teweekanga ng'ebyonziira ekyo bwe kiba kirina okuba nga baagala okkomyo yayitawo bakusiima wabirwanyisa wano mu kujja obanzike abamu n'okuba nakuwalirira bangi nnyo tubazise bamala okufumya ekyamuweebwa nga ddawo ng'akunira gwe gwennyumiza teweeyibaala naawe akanaakulyakamu envuga obwe kajja kasooka okususa nga naawe weesesa ekyakaleeso kyevuma okakwanya n'abakondeere bakwanya mikka bwe batyo bw'abalaba n'obatenda okuteesa emitima mubabeeramu obuwaayi gye bakwanya egyo gibeera mikka bukka sinda zaabwe nafuuse kigere kya mbogo bakyegezaamu weete basso bwe tukoolekanya nkwenyezebwa nze kati nkola byange sikola kusiimwa batantuma oyo atayagadde ng'alekayo nakyuse ne munneeyisa aba baali bataayi bange mbatunuulira kati mbapima zeera nabatidde ennyo okumpe mukira we batira kwekupanga bwe ntyo ebintu ab'emikwano nabayindirwa kumpe mukira we batyo nze kwekuyimba bwe ntyo ensonga entegetege zibakankanye okunkomya obutwa ku mumwa ate n'enkibala nga batidde ennyo banjadde ennyabula munoonye ekyokunkola nze omwana w'embuga n'egeena bampe kugenda kulaba ku bannyinaze banyumize kye nneekoze buganda yanakuyita mwamuzeeyi bwe ntyo eyo gye nnaava byolera empitomu basseba y'ensonga eyo bwetyo kati kanjabula ab'emikago bwera ja kudda mangu
www.mp3ugandanmusic.com